ZWAP.com. Chris Kelly and the Pin.
Nipaya chifuka neo ni kukabali na narumango. Yeah, hey. Mena mafuno nipaya chifuka neo ni kukarungu na luo. Yeah, mena mafuno nipaya chifuka neo ni kukaka tayari. Yeah, 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 yeah. Nisa wa mozi Fate zikola tupa sogolo. Zambia is bigger than a party. Nisa watu wa mozi Fate zikola tupa sogolo. Zambia is bigger than chipani. Fire zitakana. Fire zitakana.
Música.